studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji de men jogini on e fulfulde kikide aljumaare sappo e tati lewru septembre hitande 2019 sakiraabe hedi be jam nyalli e modo sappo jiddi yamde jabbori masilima chapande nay e bi Ousmane Nyaali buldo kabaruji do fili dambalete ogi jandido kabaru gondo le wuddu leydi meden le tabital pulako e ginna dogo anadarte e gouvernement o daro e darne mudo e wiide balle jamnaaki ko wayde deejere heddi fa hande le on no kuccagal ko selgul baasi sinina hakkude gubbe jogide kabode de bonugol laawi maajireji kewɗi gadi batte muɗum ley yontere nde le gelle kewɗe ley leydi meɗen ndi dow muɗum ko farnema o ɓami aadeji wadde himmeji maajiɓɓe batu hooreɓe leydi afrique pawiɗo dow haɓugol e terroriste en ana hani fuɗɗo ley cakkita yontere nde ley leydi burkina ngal kawrital waran wadde ley wattu mo G5 sahel de ronki fuɗɗude golleji muɗum no yiɗiri yoɗi woni sembe kabaruji kikkiɗa ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani baale tabital pulaku e ginna dogo anadarta e gouvernement o daro e darnde muɗum dow waddugol deƴƴere ley wuddu leydi meɗen ndi wi hooreɓe ɗe baale jaaliñ jamnaki ko fa joni rafi ndenago heddi ley région mofti o fuudu ɓuri caggal ko guɓe kaɓantoɗe ɗi jaaliñ ciñini jam hakkunde muɓɓen e numugol keƴaɗo hoorejo leydi ndi fa darano kaltidal hakkunde e jaaliñ ɗi fa jam e deƴƴere waɗa Oumar Waygalo Mahmoudou Samasiku
laamiɓe fedde jinna dogonde ɓe kollitiwide laamu o jaati won ko hollay tiɓɓorako muɗum ɗum woni so baasiji ɗi timma e fa hannde le leydi ndi keɗemo kanko noddirteɗo madani tolo le ndeɗo fedde o woni komo sifi dow hen
hanna om haltina o soni min kallimaɓe ɓe keɗoto min ga wayɓe cuuɗiɓe ɓe woni tiɗalla o soni ɓeɗo andaka kala dabiriji ɗi piyeten kala kawte ɗi gatten jawuji dontaɗi ɗi keɓataki
fedde tabital pulako ɓe cappiki ko laamu o wala le wuddu leydi ndi ñalom hande o ɓe mbiɓen daraki darɗe muɗum en du ɗum laatiki sababu so baasiji ɗi timma e fa hande hakkunde jaaliñi ɗi keɗemo kanko noddirteɗo Hammadou Dikko le ndeɗo fedde o jeeya komo sifi dow hen
laamu domo tan yo woɓɓe gara dorona ɗum tiallaji goɗɗuɗi ɗi wona fewi laamu yo laamu kuyfuɗo sanne wona ɗum kay wakkati joni o hannon tawede tiallaji kiɗal ɗi timmi takiama dun en donkani fewi tiallaji nder wuddu leydi ndi wona hara nder saha leydi ndi ndenno malinkoɓe hani wadde imadara daranaɗe leydi ndi
ayri bangal neɗɗo kay kollitiwde wattu joni sa ƴeewi laamuji fina tawa gonɗi le leydi meɗen ndi jaati heedina caggal ila hitande 2012 fa yetti ñalawma hande o leydi Mali ndi ronki hewtude hoore muɗum keɗemo kanko noddirteɗo Mamadou Diawara yo sociologue komo sifi dow hen
ele leñol fulɓe nder wuddu ndu yimɓe elena goodi gaɗaɓe sara jeti fof wala e ɓeɗo yimɓe e leɓalngol anniyaji golle ɗe ndenno yoɓe yimɓe baboto terusiya ko caggal ɗum ɓe muuyi majjinde kala galleji mawɗi fulɓe ɓe ndenno ko ɓeydata tiɗinde golle o yo kamɓe kumaniɓe kabaru gonɓe tun ɓe jetata ko fewi keƴaɓe laamu gonɓe tun ɓe fayi ɓe tawangal ɓe tawane nden soni amairi wi jope gor fu yoppan ka wakkati joni o yimɓele woɓɓe gollata ɗum saabi kamɓe ɓuuri jogade sembe jetti fof ɓe ngalna tawangal wajjimbi ɗongal ɓe jaɓana amairi enɓe
ɗiɗo baasiji ana gondi e wadde fa hannden le wuddu leydi ndi altinere ƴaɓɓinonde hijande armi mali wondude iwrude nokku noddirteɗo jungani iɗum le cercle koro yimɓele ɓe mokka no gonno leyguel ɗo mobile caami dow tuna ministére goto heddinoki ley hen ɗiɗon barmi
kabaruji mali heƴoji studio tamani fo ana mba heɓe dow whatsapp fa keɓon ɗi kabaruji nedde ɓataki studio tamani dow numéro whatsapp 77 01 58 01 imma daraji kewɗi gaɗi ley leydi meɗen ndi ley jonta cakkitiɗe ɗe ley hollitingol mettallaji yonki bongol laawi kay kita kay kati tombutu gaw menaka yimɓe muɗum jalti wadde maajireji hollitinde wiide laawi mumɓe moƴƴinene laawi lobbi leyɗi imma daraji gouvernement o ɓami aadiji yo gaji wadde himmeji maajiɓɓe Oumar Waygalo
ɗiɗo maajireji puɗɗi le réseau kayi kañi e kuli korɗo maaji toɓɓe cakki mobilaji jahoji hakkunde kati e kayi caggal muɗum nden heƴaɓe laamu on jeeyi toon kanko premier ministre o ardinoɓe on ɗo wattu fuu o wi ɗatol hakkunde kati e jejeni fuɗɗite le duuɓi ɗiɗi garoyi ɗiɗo wi so lanɗo jaɓi ɗatol hakkunde diboli e kati timman wakkande mo yettino le réseau kayi o nde o wi terengaji ɗiɗi puɗɗi tan toon golleji le ko warata ko caggal kayi e kuli koro maajireji goɗɗi kasen puɗɗi gawo tumbutu e menaka ɗo du yoga himmeji maaji toɓɓe mabbe fu yowiki no dati di kani mo'intini rede kanye e denaagu de tinini ton talki le ko sinina ko be bidatul hakkuno guma kura lere e tumbutu dum fuddan le noga e joy lewru novembre waror ndu datul hakkuno gawo sewar do e lebbi jeegom be jottiki menaka le nyaloma ko be gonde yidudi yimbeel wombe tombe ko heewi mabbe fu holitiwdi wattu jonan haja golleji lamorde de birfitoton
to menaka to chagal er ngaji kewdi ko be joddi nelabe gouvernement o kanye e majo tobe menaka be kebi rewrude gouvernement o bami adi wide men gendi menaka ndi heban kura nyalla hira wala weta be koliti wide do lawol ansongo menaka yade ander bukan wara mu'inade do gollidal 5 sahel adi je gouvernement bami mu'ingol lawidi ana mbawi latade e wi honjo tobe yo gabe be koliti wide sini lam o wala bo de mu'intingol lawidi e mangal paden fa dar non de nagu gollobe abadan pamata di adiji kede ko modibo maw makalu andindo kabaru kebal wi mahamadu samasiku e telefon
tabaami ne latodum beedaari jawdi sabi cuggum ingol kilometre goto datol da buri miliyoji temere nay alsisifa beedaari dum dun almusaddaaji wonande imadraaji kabiti webbe denno jawdi mudum kay wala do haadi ondo dun wona tan mu indi latidi non an haani dun di kaybe be jittiraga fe hum tande hore dido almusaddaaji de wottu mu waydende nagu na beedo yaade abdullah wi de suni latidi ngala e leedi dum beedan waydende nagu denno sudi mu inama di kebinama dum sebbena jaati de nagu suni en jidi yiri wera duminde na hani dawran nonu ko jigese e ko nande mudun e kanye lumuji di na batundira bangal dati bongaji e ko nande mudun ta hon bimini dum yata fi tagal kalsi kewdo
habugol e terroriste en batudo kabaru mudun horebe leid afrika kani wadde le cakita yonterende to wagadugo to leid burkina kal kawrital do mangal sanne dabareji anakani bamede le mudun bawdi wadde fa terroriste en kabe e jale le leful sayengil umar waygalo
lami be leedi ele gonde le rumde afrique kedude hirnange de anakaani horude le odo batu dum won be tiad cameroon murtani odo batu leedi ele sappo jan kaani hawrude le hen dum wadan wagadugu yoga halaji di fu njoto tidalaji wayde ndena ko woni le lefol sahengel micitene wiide fedde no dirtene g5 de ile le lewru g hitan 2017 be bibe puddno golleji mabbe di ko yaat soldats e uinan jom kanno tawede le hen le leedi burkina faso tiad Mali, Murtani e Niger ko woni fana mudu faabe kaba e gubede le lefongol furu wattu jono tidalaji mawdi joga ko nayiri bangal kaaki e ekkintinde habotobe e jawlele fa hande habotobe kibbay ujinaji nayom le ondo wattu fu leedi Mali ndi kanye Burkina Faso ne jogi tidalaji mawdi ko nayiri bangal denaagu politiki kanye kebe leedi la godde de dana kuli fatidi do torraji njotto dum en ngaldo kawtan gondugal e wadde waga dugu dunke ande wobbe koliti wiide yoga halaji di fan han yo wadde wattu jono no mangal paden kani sakirede le lefongol fu wattu jono laami bettino golle bura hala no kan teknirde kumol yella dena gano warta le nokkule de furro
e wi honjo tobe yo gabe tidugol fuddugol golleji g5 sahel anapawi do wasugol ardo en lobube e mi en ebe mila don kambe honjo tobe illa fuddore den woni fuddira kanno gasiri e wi mabbe leede gonde fedde de kanyu en jaati kani darade itugol jawdi ta fon fa den dartude fa bongoji leede godde kede ko mamadou juwara wi mumin sendebu
mitemila wide anahani jo in gollaje 5 sahel leede gondi le feddende darano almuslaji mun bebe jogi wakande kalisi kambar denagu deno seda anawawi haurinede le majunna hokke fedde g5 sahel o satufu so projet ngaji ana jo ine mitemila wide minen jati bawa itude almusadaji mun sabe idu hewi soni e jo in gollo projet ngaji gikke menna anatan do faba wobbe dabare mun anatiidi wonatiida la gollidal non ka yotiida la ande keejaabe mun non soni dum ewtaaka mi mbawata hewtude ko emen
studio tamani yo faba laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sekirabe nyandaron kabaru jingon le region ngaji men dem putira njoybo larmi mali ana wondi e wadde imadaraji bangal no denago heberte le lamu jungani on ko gondo le cercle cor o imadar ana wondi e wadde balla sede tiagal ko gubal larmi mali do itanongal himbe sami do tugol hakkunde alduma itini le commune jungani o e wi militaire e mobile larmi mali gote nabbi do bombore le o imadar dum wadi kenyan hedde wattu midi le commune o soldats goto hedde ke hen ido barmi barum avion pamidum en nabude mopti fa chawre jaddin ko be je jamma talataare jabbinande le ngendi ka werla do e tuba anwara kilometre ngaji nogay on ko gondo le cercle banamba le halaji mabbe be kadi yimbe ton wadde finata waji hono yambereji kurtunguji e dewle kurtunguji e lamburuji kanye e figol ballon e be bi be birvitoto be garta sini ngendi ndi jabbi lekol uditel utingol lekol garongul be gartan le on ko coggu cakurti gaaje be dege to kutialato coggu mudum ko wonno ujunere le jonte didi jabbire tan cakur joni ndu kilometre ngaji ndu kilogram ngaji chapande joy yeyi handan fa ujunere temedi na fa ujunere temedi tati e wujula be ko beydi dun sabe dungu o taadi le onnoko sakidabe do kadudi kabaruji ka kedde herade hande yo aljumaare no yewtere do bende an wodi wassalam